ndi nevo dava femuli mweawe
nalishiva eko mwaba amweleza nangula fishupelelu mailo fika babwindo nangula fikoselelu mailo mukampala isubilo lya ndi nevo dava femuli mweawe isubilo lya ndi nevo dava femuli
Salelo, my love, you come off your window. We suck a mana, we mutima wandi. Oko kuchula, bashita fie, we suck a mana. Lesa ta filo apo, ta tampile paline. You come off your window.
Pamweo wandi
fika fikiri shiwa
nangu fimone koku kokola
naine mukanja suka
nangu vansekelelo shapo se suwilo ine
mwaya suike sera kubukote wakwe
tapo sele suwilo aloleke shefe palimwe Nawalume wakwe sera Baishi vati nakota Lelo imwe mwelesa Mwapangile fipapusho
Mwamupelo mwana
Mwamupelo mwana
Mwelesa
Naishi vaye kumwaba
Mwelesa
Nangula fishupele
Bwindo
nangula fiko selelo
bailo mukampala
isubilo lya ndinevo dava femu